주 올 때 사우디 야이만이 외자여 구함이 샤밀림 세마히 니사우 이시어다니와나 음주 야이오테 사우디 야이만이 외자여 구함이 샤밀림 세마히 Everybody say my he, yeah. It's the only
one I'm to you.
Saudi, yeah, man.
Yeah,
man. He was a yo. One more time, say my he. Hata kama sijaona ushindi Naimba ushindi Hata kama sijaona ushindi Naimba
ushindi
Hata kama bado
sijaona ushindi
Ila naamini moyoni
Hata kama sijaona ushindi
Naimba Hata kama bado
sijaona ushindi
Sei naimba
Hata kama
bado
sijaona ushindi
Ila naamini moyoni mwangu
Hata kama
bado
sijaona ushindi
Sei naimba hata kama sijaona ushindi. Naimba ushindi, hata kama sijaona ushindi, ila naamini moyoni mimi mshindi, hata kama sijaona ushindi. Naimba ushindi, hata kama sijaona ushindi.